ma bembera.
I'm sorry.
Uniponzite za chikoni. Polo kayolo danin. Chakuti Messia,
Messia,
Ena Chakuti Allah,
Allah,
Rastafaran, Dihe Mweo, Kodi Kunimba, Kuyanganeza Chipulu Muso, Moti Zambili Uza Sochera, Unda Unwa Ukulu, Anchitungo Chepa, Isalo Zanetala, Ai. Bembera.
I'm sorry.
Undi punzite mza chikoni. Hear the story.
Sorry.
Sandi yangane disola chiweluzo. Dima bembera.
I'm sorry.
Undi punzite mza chikoni. Dilombo chanyanga kumi. Danieli masura lotu. Odi mwina suziwa. Tatikula chiweluzo. Da yeso wokonda chimo. Elo tawi ya mutera, wina utenga si wake, wopesa na kota kutu, ati uli okulupira, ai manta ulibe, jime nisi sekese, malinga kandia sese, wopesa ndi odala, atao na ule merero, wopesa ndi odala, atao na fumu. Bembera.
I'm sorry.
Unipunzite za chikoni.
I'm